Havoc.
Kweli mami basi wapi melekea, nisha kutafuta kila mali metembea, lakini bado mie sijapata kukuona, cheki mawazo ya nimaliza, mimi spati nimebaki na kuwaza, uko wapi mami iliweze niliwaza, kwani bila wewe yani mimi naona noma, na kuhitaji hayarudi kwangu mami, nisha kiri kwamba moyo na kutaji, nasi yangu bado waya kutamani. Nishakiri kwamba moyo na kuitaji, nafsi yangu bado waya kutamani.
Nikupenda baby ila wewe hukutokana, nina hisuri nikezo nyanye kebu nilonesho pebeleza ukakana mba. Nina baki kujutia, nilikupenda baby ila wewe hukutokana, nina hisuri nikezo nyanye kebu nilonesho pebeleza ukakana mba. Nina baki kujutia,
yani kandamizo machozi lo niliza, sina raha kichuna, mpenzi la dhati toka jadi, ula hindi kunipa, nkakupa moyo wangu kachezo ya sherehe, matani kana chie na jihisi bwege, matani kana chie na jihisi bwege.
Nikupenda baby ila wewe hukutokana, nina hisuri nikezo nyanye kebu nilonesho pebeleza ukakana, nina baki kujutia, nilikupenda baby ila wewe
kupenda kujengana kwa mapenzi nilizama, story ndio nakupa nilihisi tu mapema, magoti mimi napiga mbele yako msichana, mbona wanilenga kukufuata wanitema, baby know it you, I swear it's only you, kisses mimi nakupa mbele yo I pass through, I swear in my heart nina sticker glue, nina sticker glue.
Nikupenda baby ila wewe hukutokana, nina hisuri nikezo nyanye kebu nilonesho pebeleza ukakana, baki kujutia, nilikupenda baby ila wewe hukutokana, nina hisuri nikezo nyanye kebu nilonesho pebeleza ukakana, nimebaki kujutia. Nikupenda baby ila wewe hukutokana, nina hisuri nikezo nyanye kebu nilonesho pebeleza ukakana, ninabaki kujutia. Nilikupenda baby ila wewe hukutokana, nina hisuri nikezo nyanye kebu nilonesho pebeleza ukakana, nimebaki kujutia.
Hala, you know what it is, it's a combination for Marco, Aji, Nancy, Young Spad, and Sam Nell.
Havoc.